tabulina eliyaba tabulina jina emyaka jennina eliyaba fanga tebajirina unongula muwenina eliyaba lwadde mulago neyanzi sanfunye chokulia kuweliyo gwe chabuze banjo lulwala malwali lotebavayo na yenze kendwala mudwali lomvayo mba mulimba wesigamba mukama mulunji mba mulimba wesewaza mukama katonda sandi wa denti singa katona tabadde kuluyira sandi kusabino singa mukama tabadde kuluyira nge sagala kulimba kano simanyi gange katonda
sandi tusewano singa katonda tabadde kuludda lwange sandi fusebino singa mukama tabadde kuluyira nge sagala kulimba bino simanyi gange katonda
siri musabi nyo naye na mukama mfako nemanyi siri mutukirivu naye na mukama njagalirayo
hey uzani mukama goya dala wodi zani yeah uzani yesu kokuma wodi zani obulamu bwalinga majani moto nonkubira pulani aha onali bwentu bwentu obulamu bwange mwakidongo bwentu ne mpulira kolo eya mukama nenzijayo mu bisoto soto kwatuwa ebirungi ye kwatuwa yadolusinzikambolwa naye manyi mukama woli kulwange
gwe botakuma abakuma bakumira bwelele kwatengabo nakagabo conwanire saba pansi ewange gwampangira pulana wange ewange yekwe pulana singayo ndikuwacha muka gwe gwenzisa kuwelele
sandi wa denti singa katona tabadde kuluyirwange sandi fusebino singa mukama tabadde kuluyirwange sagala kulimba kano simanyi gange katonda
Achinda kukusinga ne mami Mumaso geni mwana Eva mbachi baby Feel up love yo Eta imenya mutima Feel up love yo Mukama ata disappointing Sandi tuse wano Singa katonda tabadde kuludda lwange Sandi fuse vino Singa mukama tabadde kuluyirwange sagala kulimba bino simanyi gange katonda